Pose que saco un calamu chico ni neka, leave me alone. Matu ya na vela meso ya naona, just leave me alone. Masaini ni ambiri unanipasa ninayaona, ninayaona. You say you miss me, chiku kango nilangiza baby. You say you love me, sindine upwala lawe. You say you wanna be with me. Koma hiyo ni ngani paka mwa. You can't be serious. So hey, if your boy ingole fire umpa tefie. Umpa tefie. So hey, if your boy ingole fire umpa tefie.
Udanda ula jini na kuchokambo. Lami asini malizapo. Uli wala jinezo tuma. Si wenzo ona. You were too busy for me. Lelo ukamba na dula. Sini oneka. Koma diose ni kapwelo kusakila. Ni kubounsa. So atu kamba chani manje. Nanga masiri ya sechoka kutimanje. Mafoni back to back. Yango ni na manje. Ukuti ya tipanji tikumane.
My messages ni maona ukatuma. Ni mavera chabe ule siku pweza ukatuma. Kairi umani kumbuka chabe chikayuma. Chikayuma.
Say you miss me. Chiku kango nilangiza baby. Say you love me. Sindine upwala lawe. Say you wanna be with me.
Koma hiyo ni ngani paka mwa.
You can't be serious. So hey, if your boy ingole fire umpa tefie. I don't care.
Umpa tefie.
Umpa tefie.
Un patatín.